wachali wesubi eliyo mutyo gutemeddwa okuddamu okuloka. Bani abalaba omuti guno bwe gwakala ne gugwa kamakola, abantu basekerera omuti guno, abalala nga baagala kugutema. Naye Mukama bwe yalengera nga mu muti mulimu ekyama, koyereka nze mufukirire n'abali bagunyoma bagulwanire. Kati omuti gwayiwa amakola, ebibala gwabala okukira emirala, n'abali bagujerega kati bwe balumwa enjala, kwe banoga ne balya ne bakuta. Omuti gwe bali balowooza nti nno gwakala, ebintu bya Mukama byakola nze binneewuunyisa. Abaali basekerera omuti guno ogenda obaŋŋambire nti bw'oba osobola kwatayo ebifaananyi obatwalire. Naye omuti gwe baali balowooza nti nno gwakala. Ekikolo ky'omuti kino gwe ky'olaba kyali Masaka nga gye kyasimbibwa, kyali kirungi era nga kyabala, abantu baalwana nnyo bakizikirize. Awo Mukama we yatumira omukyala n'alongoote obista, n'amugamba gendayo kisimbule okireete ntebe nkifukirire. Naye bambi teyawalira neyeteeka mudde n'agenda kinoneyo. Bwe yakituusa baali banja baseka nga bamanyi tekiriddamu okulamuka. Naye ow'olumu yakitunuulira essuubi n'eribanga erimuggwamu, ng'alaba makola anti gongera kkala, teyamanya nti Mukama yali akiyuula. Omuti gwe baali balowooza nti nno gwakala, ebintu bya Mukama byakola nze binneewuunyisa. Abaali basekerera omuti guno ogenda obaŋŋambire nti bw'oba osobola kwatayo ebifaananyi obatwalire. Naye omuti gwe baali balowooza nti nno gwakala. Madina bw'oyitangako Masaka eyo baŋŋambire nti Nalongo bw'oba ogenzeeko Makondo obategeeze nti baŋŋambire nti omuti ogwali gwakala. Taata wange mikwano gyo gyonna giŋŋambire, ataali muntu Mukama mufudde omuntu. Wamma maama abantu bokka leyo baŋŋambire nti Saida gy'oyitaayitaayita nabo baŋŋambire. Mama Betina abeeyo nabo baŋŋambire. Baba Goleti neeyo bategeeze nti ebintu bya Mukama byakola nze binneewuunyisa. Omuti gwe baali balowooza nti nno gwakala.